TeamSafi.com.
Bamba, let's go.
Oya jina la kula si talenti. Ibita Baba Farida. Baba Farida touch.
Wellness come to body.
Kulia, kulia.
Wake up on the iPhone in the carry pay my debt. Uyo, wake up on the iPhone in the carry pay my debt. Umezoea kukopwa ndo maana na wewe unakopwa. Kila kona una madeni, ukipita unajificha. Unatumia iPhone sambona unakopa bocha. Tulia wewe. Wake up on the iPhone nenda kalipe madeni. Uyo. Wake up on the iPhone nenda kalipe madeni. Tatizo lako tajiri wa madeni. Laisi waziki. Unatamba na iPhone deni letu tulipi. Unadaiwa rejesho, unadaiwa vikoba. Na ukiposti unatutagi bila uoga.
Eti nimezipata saidi na iPhone.
Jio na iPhone delila kwa kulipie nani. Tulia bwebwe. Wake up on the iPhone nenda kalipe madeni. Uyo. Wake up on the iPhone nenda kalipe madeni. Nandoma na muha na kudai, manja na kudai. Kiguna njia kutuanzima tandani ya ukai. Una maisha magumu, haki ya Mungu walai. We kutuona shida lodi, kudulia wifi. Goja, wake up on the iPhone, nenda kalipe madeni. Uyo, wake up on the iPhone, nenda kalipe madeni. Oya we bigwa madeni subiri kwanza ni kuchapa.
Mwenyewe ya mkopo mkopo kwa kamchapi.
Oya jina langu la si talenti.
Nesco, let's go now.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com.